pamdo rewbe hewbe yotangal gamega nawliraabe hewbe hulti metta mabbe sabi taguji worbe mabbe won hultibe jataka fi gila ko worbe mabbe bami rewbe wobbe kedana se fuji nokuji yogaji leedindi
cede singa clean
worbe abada wana dartibe so rewbe fa hewi annida bamde kada hani darta de hakkun mabbe direy don gommi nawla an o ala jogi bawde mi wala ko jogi mi gora an o mi yirta dum gite am saatu jati gorko amen minen rewbe le didom habbani o mo darti hakkune amen
labbe minen kelini
nawliragu na jogi nafakaji eti alaji no hulitiri jogi be rewbe hewbe den on hani be do daro e darde mabbe dum tan hore dum portal hakkunde rewbe be dum wattu goto o wobbe hulti wiide to sabi taguji rewbe yogabe
tuteje kewde ana way matede bamgol rewbe fa hewi in way matede bangal sukabe idu way matede bangal bamundirbe hore be kawrata chadele de jiida e bamgol rewbe hewbe le nyalo mo hande o fu yo sabi ko worbe wana dartibe hakkune rewbe mu enno genda am goto ana tiddina kan sanni goddo onon jiida fu bilado adani min ka e joodam wajibi hakkune rewbe ambe goto buranan kam goddo o ka
hayaji alqurana wajimbini gorko bamdo rewbe hewbe focco hakkune mabbe soni ada huli rafi potal hakkunde bibbe kanye rewbe be ko buri ka jukada e debbo goto no hultiri almami muhammad mayga hulti wiide jomirado wajimbini neddo bamo rewbe hewbe lato neddo puccido
allah subhanahu wa ta'ala o wi li alqurana mu o chubodem li hakkune rewbe be jiddem didi tati nadun nay nga o wi so mi andi mi bawa dartade hakkune mabbe hakkoy keddordem goto dam allah wi fati kollem rewbe be bammi goto urani en heddibe fa kanyo hordum mila ana santi heddibe
bangal rewbe toñabe li nawliragu ko alma mayga wajoto yu beedene famu bamondribe yala be don laato puccibe e bimako ceral hanafi latade dabar mudu
rasul wi en so won ko jiden ko nenay en tewte waytirde dum juude amen o on so mi bawa dum kulliten dum ele hala so dun tawama mi bawa kollen kale berne amen to dum wana ko min jidi so debbo mo gora mudum jogi rewbe gobbe kasen beedade mudum yi o wana darti do hakkun mabbe o mo wawi tewtude itude dum to
ebi kanko andan do finatawa zaman meden juni o latiki sababu modde hello ni suji amen kewdi bamudribe hetina ko e mabbe sere buri hewde dina awritobe le galle modo afrique nden mobe galle hobe dun mbasi fi grande mun en kadana fude musa sidibe
so min fu le galle modo goto min gondi dartagol ana newi sabi homo fu ana dom homo fu du ana yiya ko wondi wadede ko homo fu du ko hani daranade ana laabi le galleji modi wana non ne dum wordi le galleji di debbo e gora mudum tan woni
andan on neddo ko mudugo gagne cisse cultivité le galleji nawlirabe kay tilaji timata e hakkilamako debbo arando o sarabe tutti denno heddibe be o jati mbeli jonki modo galle o denno sikki wala dum do lator sababu kirondiral hakkunde rewbe be e wimako
chadale ka abada ana ele bamgol rewbe fahi fambawa daranade dum na dum buita torda majum ka kina tawta andude tafum kodum sabi metti hakkunde mabbe tafum worbe hewbe wontum kabbonobe rewbe be tiddinta dum en fi milbe kanyu en kana finani san aduna o be do rewbe no nangirte kan rewbe ardi bebe wawa latade gotu
mistan vidi ele odo alhali kuteji nawliragu matete sanne de sukabe be be do no babu jati latade sababu torraji nokkudo be ngoni sabe kongol na wodi hultongol tariki bingil adama kay torraji dimo watta